CK Music promos that
ultimate. Thank God in yourself.
CK Evo.
Grass CK gangsters.
Yekum.
We in the building. Mishtaika TMT.
Dangerous rapper.
Hella, Young Taz.
It's Young Dirty on it.
Yeah, history yang bile femu basi. Kuskuru gelu wali ni basi. Pakokola chika jana charikari. Nganaibusha wali sana nefari. Amano sanewe wali na knowledge. Nari umfuatu wali wela na kukoleji. Ebele ati epano nebo tokota. Nafuma no kubiro ba umine ba tokota. Ndeibusha wali teme no kurapa. Tefo wali mishi na ukurapa. Wali zi uiba na machiktoku. Apano mba tuku tambila ku tiktoku. Ushena nomba uchiri wa manimbo. Kuwa holi haikone vya manembo. Jevele napano wambona nda pushinga. Ukuwa bantanshi na inenda wishinga. Napano wambona ndea kunganga. Gawa nyufuwa kwe karikundanga. Nefuwa ya mpishe ko fasti. Na inembe ko walas. Nefo kaikere kagelo kandolesha speechless. Nonjeva na ngufimo. Kanchikata pakubo. Ama shui kanjevele. Yanchikete kumuti makati.
Nambi vintu vinga mwane kukushupa. Future yove ikabuta. Epo fena lesa tapari da pambu yeah. Epo fena mango. Taipira pamo yeah, yeah. Neswak pidi beta. Na iwe vizangala beta.
Ati chani. Pabale palwa this yendi posepo. With God, nothing is impossible. One day, nafumine boga de tempora. Muchiwansa, ntambe ko boda. Kale kale nimfika muchiwansa. Next to me, naikele fena wasa. Ubai zingi na basa ndesha. Ukube pusha zinga uyole desha. Efo wanda sui cat nisa kibo. Amone kanga palo teringa na veya bipo. Kutadisha banjo na nguni chesta. Ye miteria, fwaika ku Manchester. Chipondo alikwata passion. Are teya na vena fashioni. But one day na mkwa kasalula. Baka mupari nyesi wosa wa musalula. Kukoko na kukwa lesa tekufirwani. Ama palo kuri lesa tekufirwani. One day na mkwe akapumaneja. Nesa analinganya ala chitameja. Nomba pare fire putu yobu lendo. Kupita leya pose kwa kawendo. Ale fire bola pose mwe tauro. Ale munati tekufiti tike istairo.
Nangu zintu vinga mwane kukushupa. Future yobe ikabuta. Epo fena lesa tapari da pambu yeah. Epo fena mango. Daipira pambu yeah, yeah. Sok piki beta. Na iwe kutangala beta.
Eti daipira pambu never give up. Nina inte kukosa femu kupepa na ngupepa kupente. Ishte yobe yobe yamu nobe tive yobe. Wika ikurika just because wosewa upo manobe. Eleza tafirwa fika chitike wetekanya. Kukosa fena nguba kuseka wanobe tekanya. Tafishi bikwa daipira pambu yembe. Ukaba kuchalo nwande umfwa kenge. Oyo wishes ni wino wino ya kafika. Ukasegeri na time yobe nishina ifika. Walalefo kuchita kido na fisa mkuba kenge. Usari wali pesa mwande ukaba keke. Bambi fika kosa iwe fika wakenge. Kesa namba terionzu kachuririra. Na iyo kafika kuriofuwa isho kufika. He time wikafika Trapo meka.
Nangu vintu vinga mwane kukushupa. Future yobe ikabuta. Epo fena lesa tapari da pambu yeah. Epo fena mango. Daipira pambu yeah, yeah. Neso pidi beta. Na iwe vizangala beta.
Classic gang in stars. We in the building. One who bred that shot. Sparks mining. Nami mwana mwemfu.
Dangerous rapper.
Hela. Guess back that shot. Team YP.
Nasa niggas.
Munzo steel. B1 gang is
done.
Gig is that. I'm coming chin on your
band.
One for that. Hela GC. Na 420. Strong D at
shot.
Hela Kenzo. Shoni Muvanga. The Buddha Guru Billy,
Steve
Peter, Lil B, Dayonda, Captain OJ, Koslo, Vova,
Nagwashi,
Hela Topu Challenger,
Nasati,
Bosma Dry,
Nasati,
Gaz, Nakupoponi Gaz,
Youth Commander,
Kampani, Still Running,
Hostas,
Army, Russian Soldiers, Team Virus,
Can't Make Services,
Team 21,
Commander Kate,
Team LK,
Manu
Kate, Savage Dogs, Tim Tokonyoku,
Dola,
Malulamba, Zate 2 Bitches,
Ela Pape Nation,
Ela Tim Sida.